Foi no take, I'm sure. KKY town. Did I say it's a walkover?
Yep, just in time. From Kikuyu town with rhymes, punchlines and uppercut lines combined. Wataju aje niko still kama dread. Beats nazi kill kama bread. Using easy skills every day, wani checky on top. Cause I started from the bottom kama dread. What a dismiss, wakiweza. See what head game, wani see wanyana cheza. Check mic, 1, 2, check kazi anze. Ni tongue twist, tadu limi ife ganzi. Sauti ipote, na bado ni sinyamaze. Ni speed, mengine shinde wa meze. FYI, mi uroga hadi fans fake. FRY, na koroga kama pancakes. Real fans wana dia for more kama Pepsi. Wanapenda vile mizi angusha epilepsy. Mkono moja juu chini, mwingine ume hold mic tightly, hold with me. Who's spinning? Mi ata too steamy. Mkianza kuspeed, be sure they can't see me. Mnani cheki wapi juu. Hizo mikono wapi juu. Na hizo vichwa wapi juu chini. Toka shags mpaka hapa mjini.
What? Yeah! And you say you're from KKY town? Mas, you're damn good. Get him, brother. Get him.
Back opponent, show my opponent. Kini stari ni mugua stamani ni pone. Mini yule boy, undafa ku get familiar with. Ziki koko damu in the flow kwa capillaries. All I need is one mic, that's psych. Nichangamsha critic right now, wako uptight. Sasho nikifika, tunaweza link up. Ni wa show vile migo hard kama nika. Hiccups, ziki fota dismay. Zi watoka killer time, wakidea ku dismay. Ato dislike, kupenda ni most likely. Waka ushe vicho bado zita move slightly. Kasi hivyo piga raondi body merry go. Ever rhyming, killer time state lyrical. Lost kama tennis kwenye court dodging seat. 178 your court see Da Vinci. Mkono moja juu chini, mwingine ume hold mic tightly, hold beat me. Who's spinning? Mi ata too steamy. Mkianza kuspeed, be sure they can't see me. Mnani cheki wapi juu. Hizo mikono wapi juu. Na hizo vichwa wapi juu chini. Toka shags mpaka hapa mjini.
That's what I'm talking about. This guy will stop at nothing. What, you need my mic? Another verse? Okay.
Vichu juu chini siso. Sis kama b-ball. Octave class beat the fat kama hippo. Kila time urap yangu yote kama last event. Kila phrase ina kama alta yezi hata sense. Zimeja kwa kichwa kitamba. Orie rogo, orie nani na pinga kaha kondani ya kising along. Rap title na pursue. Magazine ya flow through. Uski bado na acha maganda za bullets kwa both. Exactly. Usitegeni bo unafaujua msack free. Not selfish, washokuwa their face. Na speed ni jaza tank, what a speed for what's the space. Oh, they better know I'm going to kula chumbi kwa game wa confused skills na goita. Mwenye jago through it hajui kuja intern. So run, sivana ke fellow haters and
gone. Mkono moja chuchini, chuchini. You may hold mic tightly, hold beatly. Hold beat spinning, me ata too steamy. Tenza to speed, be sure they can't see me. Mnani cheki wapi juu. Hizo mikono wapi juu. Na hizo vichwa wapi juu chini. Toka shags mpaka hapa mjini. Mkono moja juu chini. Mwingine ume hold mic tightly, hold beatly. Hold beat spinning, mi ata too steamy. Tenza to speed, be sure they can't see me. Mnani cheki wapi juu. Hizo mikono wapi juu. Na hizo vichwa wapi juu chini. Toka shags mpaka hapa mjini.
And that's what we're talking about.